Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna 'ilma yanfa'na wa 'amala yanfa'na. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillahi ala kulli hal. أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تمام بزاء تمام جبر الله سبحانه وتعالى نكتاس يكوي كنبي محمد صلى الله عليه وسلم طلع ميرجانا كبير عنك يا الله تبارك وتعالى وكل يا الله يا جل نكوي سبي الله يا تيا جل Chishi kibu kumutia Tunuli la shogi ndo kukola Allah achisima ubanida Baba achisima nganava ntuweba kulava Tivaina chivu ogira Gwandibu mulimu omutufu Na ye chichivu ichivi Kwe kubira nganava ntuwe kweka Balime kulava Makulu tosobola leta sigala Pake tinojisao na kabiriti Ngo mtu wa umudimu uluvanyuma risala No kuleza no kulotia No sika hii ni mirongi sato Walwa inzo chikolila muziki tuwa Chiwali Ngomanyiru zambi Allah tali agala Tu inza leta kavira kama irunji no kasao Nebegeji Ngavu gaya gaya konga vanno vasibi Uroku na nauli mkusibu lukuka Kumairu Ngumanyiru zambi Allah takolatia Tali agala Kuputabalisa Insha Allah Ibangi ilise mabigaliba dedene Ngatuta ambulira Kubikunsu Ebibuze mbusira Kuburi yao ni wabiru mbusira Tupade tutambulira kuchitibwa Manuhumu shia Abashia vivani Itulavani ya chitandikau Chatandikadi Enzikiri za zaabwe Nsongezi njau Itulavinamu la zaaba ulama Kubashia Itulavibigu zaabuza Mubasiramu Ukubiranga babalabanga Abasiramu Songa ati Bakafiri ya bolu langu Nimbategeza nti darasa ya feyo Ebitono tono vye tuwala vye Tuwaba mudeko Newe chinaba cheta agisiza kubako onako misomo Tujanga kubako onako abashia Itu inzabali kasora utubali begazanyi Mdini ya Allah tabara kwa taala Nububuze wabwe Songa nechifana chivaina Bala ganti bachi Asida Metugamba tugenda kuzake chukunso echa kabenje Ngiraba ni Uganda webali batambula Batubiram Bibaitiwa Al-Qadiyaniya au Ahmadiyya Aba Qadiyani Oba abachi Aba Hamadiyya Bigambo bi ulirwa Aba Hamadiyya Mela inzo kubuza kuchikuata gane Ahmadiyya community Ala kubadibu basawi chigamba nchi Ahmadiyya Muslim community Sichitufu Akagambu muzilimu gomusilamu kajyao Siba silamu Aba Hamadiyya Walwe chibuzo Kinja walubabu za baganda banga basilamu Lwaki tusoma evi kunsonga vino Lwaki tusoma ba shia Lwaki tusoma ba hamadiya Na
Kwa ulobu silamu Kuchitalibu
silamu Kwa ulobu silamu kuchitalibu chi Kuchitalibu silamu Njagala yu anse ndala Lwaki tusoma Aba hamadiya Ngaba nuhu mudu abategere kuba okutuula kwaffe wano sibi kinyumo tituze tunyumyemu. Lwaki tusoma bahamadiya? Salamu alaikum kojja. Lwaki tusoma bahamadiya? Kiringa kinyumo aza tunyumizemu sitole. Alaikum salam wa rahmatullah. Okubategeera nga ate tubala abeeteeka mu kiti ky'obusiraamu nga te sibaki sibasiraamu. Okwewala okubeera nga tubagwamu yansi teyandikulembedde. Okwewala okola otya? Okubagwamu. Kuba Allahu tabaraka wa ta'ala yatugamba mu Qur'an, ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. مسيكو كتو سميسا يباتو سميسا كامشي يسيب السلام مبيوالي أبا حمدي يسيب السلام مبيوالي بنو باتو بنبدع مبيوالي. ليهلك من هلك عن ماذا؟ عن بينة. Azikirire oyayagala okuzikira naye ng'obulunga mubukoze eki bumutuuseeko, ataalungame oyayayiririza obuki obulungama. Tovala waliwo ekigambo sijjukira kyani naye nga yagamba nti ariftu asharri la lisharri. Sheikh Milad afwan inshallah ekigambo kino ani yakyogera? Ariftu sharri la risharri. Ti seka wan seka nwaru. Salamu alaikum. Ekigambo ekyo nkiwulira naye yakyogera? Ariftu sharri la risharri. Tuyige ebibi imam awulira? Nitusoma aba shia kuba bibi bukafu, nitusoma aba hamadiya bukafu la risharri. Sinaffe genda kufuuka ba hamadiya. Tusoma shiriki n'emiteeko gyaki ya shiriki la risharri bamukitegeera? Era yagamba nti waman lam yarifa sharra minannas yaqa fihi. Era yenna atategedde bubi mu bantu nga totegedde bubi bwabashia nga totegedde bube bwabahamadiya n'ababuza abalala yakasi bugenda unzikenkeera nga bakusanga mubahamadiya gyotudde kuba tewabakola otya? Tewategeera bubi bwabwe. Epointi omusiraamu gyatuwadde wano tusoma ebikunsu bino netumanya abahamadiya abashiica tusobole okubeewala. Omanye nti obubonero bwe buno, omanye nti ajira mu mbeera bwati okola otya? Omwewala. Kuba basomesa kyokimu balina emizikiti batufaanana mu nnyambala n'amannya geego, basomesa ku mitimbagano, bazimbye amasomero. Obadde wano ng'osaba ssente z'abamulekwa wabeeramu wane najja nakuba akabaga imam naam salamu alaikum salaamu atoola yeeyo aga abaana obufaana abo baaki? Abasiraamu tebasudde ssente alogambye oyina baki? Tewali tulina essomero abaana bamulekwa basomera buki bwereere batuwe ntiye liyitibwa liti ogenda owulira nga liriko ne ka isiramiki abaana webali nga ng'oteekayo baana nga babateekamu hamadiya batufana na baina emizikiti chovala bumanyo ibn sirin rahimahullah ya gamba nti inna hadha la ilmu din jimutu uleyo nga musoma mshimanyenti yuiri mjimufu na yedini fanzo ama ntakudhona dinaku basiramu mutu nuliranyo anigwe mujia kochi edini tunuliranyo anigwe usomaku botaka menti nze sirina kasunsula nze sisosula mbawalimu sisosula edini jogendo kule yako tujia gendo kula vanga vyo kula vya chishia kubawa somye kumuchi kumishia tuna agendo kula vanga vyo kula vya bahamadiyya kubawa somye kumuchi kumahamadiyya tuna agendo kula vanga vyo kula vya chisufi
kituwa mufarasi muhamadani
ani
abu alhamadani
abu faras alhamadani walimu lamu yafa yafa rahimahullah rahmatan wasi'a yeyogiri bigambo biri bisose nti wa man lam ya'rif ash-sharra min an-nas yaqa'u fihi kuchigambo cha ibn sirin adambi nti inna hadha al-ilmu din irimu jutula wansi nosoma yeddini yo fanzura man ta'khuduna dinako ensongezo muzikwati eyebere poi kiwadiyo ki mubulamu bo nga botula masigidi nga omuddu tomumanyi aqida ye usaba Allahu tabaraka wa ta'ala akuirimu annafi'a inekugasa kubola leero bangi basomesa naye nga balimu embeera z'ekisuufi wallahi nga ayiwawo obujulizi naye min ghairi mawadhiihi ng'obujulizi abuyiwawo naye nga abuculisa ati ate gwe wawamu tojja kumanya nti obujulizi yakoze atya yabuculise hadesa ajukuleetere nga yetwalaba abashiya nti betebana ababigere akusomera aya sheikh akusomera aya mu Qur'ani suratul Maida ja kusomera nagambe yo aya erimu obujulizi obutulaga nti ebigere tetubinaaba tusiigako buki busizi alitula gulyagala naye musunsule mukole mutya musunsule kyovala banaffe tuvawo netwatika n'ebigambo bino kibannange bano si batuufu bano si batuufu bano si batuufu si kusiiga bukyayi mu umma nakwawula yawula mubuki mu busiraamu wabula tubalaga nti abo bali wabweru wabuki bwa busiraamu lwaki tuboogerako abahamadiya eddoboozi we liba lituse ku muhamadiya asiramuke we liba limutuuseko akola atya asiramuke amanye nti gyali si busiraamu naye otutayogere ku bikunso ebyo netusirika netusirika omuddu ajja tuuka mu maaso ga Allah nga ganze nali mmanyi obuhamadiya yeddiini enki entuufu tewaali omutiisa tewaali yayogera tewaali kale kyovala tujja tweggyeko hujja ebyekwaso waleme kubeera waalituuka mu maaso ga Allah nti saafuna buki saafuna mutiisa saafuna bubaka eniya tuzaatula nti ekituleeta tusaba Allah alongoose eniya zaffe tusomese tubajjukize ebikunso bino abaddu babimanye gyali nga muhamadiya asiramuke ali mu busiraamu abunywerereko aleme kutagala na bikunso ebyo kuba kitegedde sibiki sibituufu waliwo oli ayinza okugamba kakati ate awo tokoze bidia ey'okwatula enniya oyatudde enniya ate nga mutugamba tetwatula ki tetwatula nniya gerawo olaba eno sitole yantuuseeko nabadde nejjuma ku busiki eyo mu kibuga eri ku biriyamu street ujuma we yawedde nibanga nivamu ya wanu khatibu yenna kastamali juma atusome saako amakulu ibibadde mukutuba nga tebiweddeyo abimakulake abisomese wanu oluvanyuma wa kutuba bitegerekeke ari khutuba yalimu ensonga yokukona ku bid'a musilamu najja na ngamba nti shekho someseza ku bid'a naye ekyo kyennyini ekyokusomesa oluvanyuma lwaki lwejjuma eyo nayo bid'a ate ova tusomesa bid'a nti mubi kale naawe okoze ki okoze bid'a okusomesa oluvanyuma lwaki lwejjuma mubuuza lwaki bid'a nansomera aya faidha quliyat ssala fantashiru fi madha fi lardi wabitagu min fadlillah essola weba ewedde yejjuma fantashiru fi lardi mutambule mugende musansane muki mu nsi awo yayise yenategerawo nti kakati okusomesa oluvanyuma lwejjuma nti eyo bid'a ane muga muganda wange kituufu mutuga tetusoma usulu tugendeko mu usulu fiqihi abaatukulembera mu busiraamu buno ensonga eyo bagitegeera webatyo nga gwe woogitegeera ekiri bid'a tewali dalasa yonna lubereberye nga tetunasaala ki juma era imamu shaibu temukwatanga omuzindaalo nti obeeko byojjukanya ng'ejjuma tebanagisaala tokwatanga omuzindaalo nti osooka obaweemu awo ku kulaani ebyo byonna tebiriiko buki bujulizi tewali dalasa ng'ejjuma tennakola ki tennatandika obanga tetunagisaala wabula oluvanyuma lw'okusaala ejjuma obusiraamu bwatu tukola tetwagala oba dalasa oba kusonda sente oba kubaganya birowoozo oba kuteesa oba ki tekirina buki tekirina buzibu kati aya eri omuddu gye yeesigamiddeko Allahu tabaraka wataala gye yatugamba nti faidha kudiyati ssala fantashiru fi lardi essala weba ewedde musansane muki musansane mu nsi bona ogenda mu usulu fiqihi bwaba bakusomedde ekiyitibwa al amur ekiragiro kuba aya erimu kiki aya erimu kiragiro fantashiru ekyo kiragiro ekitugamba nti musansane muki mu nsi wabula bannawusulu bagamba nti al amur asulu ya amuru lil wujub ekiragiro kyonna ekikolo kyekiragiro kyonna teeka buli kiragiro kyonna liba ki asulu yakyo wujubu liba teeka tuli wamu wannahyu ate singa ensonga ejjanga eziyiza asulu yakyo tahrimu ekyo baba bakifudde ki baba bakifudde haramu nga olaba hadisi egamba nti naha nabiyu sallallahu alaihi wasallam ani lqazai omubaka yaziyiza okusala ekiki bannawusulu bagamba nti al asulu fi nahyu attahrimu ibaara yonawe ejjanga eriko ekigambo nti naha asulu yakyo kiba haramu okukikola kati tusike okudda ku point omusiraamu agamba nti fantashiru eyo batugambye ekyo kiragiro ekitugamba nti muve mumizikiti tewaba kikolebwawo kyonna okujjako okugenda okusansana muki mu nsi banawusulu we bayingirao ne bagamba nti aa aya eyo tugenda ne tugitunuulira Allahu tabaraka wataala tugambye nti fantashiru fi lardi mugende mu butale mukole ne tutunuulira Allah nga tannaziyiza babutale kujeri juma idha nudiya lissalati idha nudiya lissalati ni yaumil juma fasa'u ila dhikri wadharu albay wadharu madha ebyettunzi mubize ebbali mulekerawo okusuubula kati banawusulu bagamba tutunuulira hukumu y'okusuubula ennamula y'okusuubula eri etya mu busiraamu omuntu ogenda mu katale n'akola n'otunda obummonde bwo n'otunda amatooke go okutunda amatooke mu katale kiramula kitya mu busiraamu kiri waajibu kyatteeka kiri sunna kiri mubah kiri makuruh oba kiri haram tutunda amatooke mukatale n'ebirala kujja wange muvuzi bamugaye steringi gireke jangu eri ejjuma kale okuvuga ennamula y'obusiraamu kubyobusuubuzi ebyo eri etyo mbuuza mwe basiraamu sebu okukola mu katale kiramulwa kitya kyatteeka sunna kitamwa kiri haramu tekikkirizibwa oba kiri mubaahu kyeyagalire kiri mubaah barakallahu fiku kiri mubaah yansi ntuufu okukola mu katale kirimuki kiri mubaah kati banawusulu bagamba aye eyo tutunuulira Allah nga tannaziyiza bantu kukola ng'ejjuma eyimiriddewo ekintu ekyo kyabaziyiza okukola kyabadde mu hukumu ki kyabadde waajibu kyabadde sunna kyabadde haramu kyabadde waaj oba mubaaha netugamba kyabadde mubaaha kyeyagalire si we kiri kaakati Allah n'atulagira nti ejjuma weeba ewedde mudde eyo gyemwabadde mukola mutya gyemwabadde muli imamu tuli fenna mudde eyo gyemwabadde muli ku mirimu gyammwe giri gyenabadde mbaganye okukola kati mukkiriziddwa fantashiru fil ard wabitau mudde eyo mutandika onoonya riziki kati nga tuddayo Allah nga tannaziyiza ekyo kyetwabadde tukola kyabadde kya mpaka kyabadde sunna kyabadde mubah ntikyabadde kyeyagalire otyo netugamba nti bannanga ejjuma ewedde abaagala okugenda okukola bakole batya bagende negoona ogamba nti aye tugambye teri kirala teri kutuula mu masigidi kufuluma bufulumi fenna tugende tunoonya riziki nga tukubuuza kyatteeka agenda okwebaka omugambye talina kwebaka abagenda soma bagaye tebagenda soma nti eyo bida kati abatuga tewategeera usulu kituufu aba naye teyategeera ki usulu lfiqi mubitegedde basiraamu ayina ekibeera nti aya bwetyo bwetambula Allah otuga nti fantashiru fi lardi kiragiro netutunuulira wawatuteredde waba watuteredde nga hukumu yakyo kiri mubah kitegeeza aba basigadde mu muzikiti aba oli yeebaseemu oba oli akutte kulani n'atandika okusoma oba bali bataddewo dalasa kusoma tuli wamu byonna biba bikkirizibwa tebaba namuki namusango kati yena anaakubuuza nti lwaki musomesa oluvannyuma lwa kutuba seeka amalirize bye yategese abittaanye bulungi gwe n'ogamba nti eyo bidi anowa aya eyo obujulizi ojja bba gwa gusuulise musiraamu kategerekese muganda wa naam kati oyo bwanti bwenamwanukudde alhamdulillah n'abitegeera ku nsonga efaanaganako bwetyo naam alqadiyani abakadiyani oba abahamadiya balina amannya gaabwe asatu balina amannya ameka asatu batugaye tujja kuboogerako bakkirize bagaane tusaba Allah anyweze ennimi zaffe kuba Allahu tabaraka wataala yatugaa nti waqul lhaqu min rabbikum faman syaa falyu'min waman syaa falyakfu. Bagambe mazima ayagala kirize atayagadde akola atya abigaana naye anaaba abiganye inna atadina lizzalimiina naara, abo abaganye bali azaamaanya twabateekerateekera omuki omuliro. Alqadiyaniya baina amannya asatu, erinnya erisooka bayitibwa baqadiyani, erinnya eryokubiri bayitibwa ahmadiya, erinnya eryokusatu bayitibwa bamiriza abamiriza. Ekiva mulinnya ly'omusajja yennyini miriza bwe tugenda olaba nebayitibwa baani abamiriza bamiriza. Qadiyani tugenda laba kivaawa, ne ahmadiya tulabe nakyo kivaawa. Balina amannya ameka asatu? Mukutegeera ekikunsu kyonna osooka noonoonya muasisi waakyo ekikolo gikikola ki gikiva. Totandikira ku matabi, ojjabba tonyonyodde bulungi muntu, olina tandikira wa ku kikolo, ku asulu yaakyo, kyavaawa, kyatandika ddi, kyatandikibwani. Olwo onoosimoggola eyo by'onooba ozimbiddeko omuddu ajjabba abitegedde bulungi. Kati jamaatu alqadiyani au ahmadiya, abahamadiya bano nga tubatandika tugenda laba ensonga ezibakwatako mpitirivu, nga bwe tuze tulaba abashia aqida zaabwe envundu zebalina empitirivu n'entegeera ey'obusiraamu ku bo, n'ennamula y'abamanyi bafe ab'ebitiibwa ku bo. Kale mu kaseera kano tugenda laba ani yatandikawo buki obuqadiyani, kubagamba nti jamaatu kino kikunsu diniya ekyerimbika mu ddiini, dhaharat fil hindi, ekyeyolekawo mu India, nga ne omusajja yakitandikawo yatandikira mu mbeera yakweyita annahu nabiyu, nti ye nabbi, yuha ilaihi min allahi taala, era sibwako obubaka okuva eri ani, okuva eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Bwato n'akuyega bye yakuyega mu basiraamu ne batandika okumugoberera. Fa anna ulamauna al muslimin, wabula abamanyi bafe ab'obusiraamu kulina okusooka otegeera, kafaruha baba kafuwaza nyini kyo neyagoberera, bonna sibaki n'abaliwo olwaleero nga bakyagoberera si basiraamu bakafiri. Naye insha Allah ebitabo byetugenda okujjamu ensonga ezibakwatako kwabangi bayinza okubyetaaga ebitabo byabwe, tugenda sooka tulabe mu bitabo byabwe. Mujjusanga ekitabo ekiyitibwa al bushra, ekitabo ekirala kiyitibwa haqiqatul wahyi. Ebyo byonna bitabo bya baqadiyani. Ne wabawo ekitabo ekirala ekiyitibwa at-tablighu, kyawandikibwa musajja ate nno yali ye mukhawariji, yali khariji, naye n'abawandiikira ekitabo ekiyitibwa at-tablighu kiri mu baqadiyani. Ne wabeerawo n'ekitabo ekirala siratul mahdi, siratu maadha, siratu al mahdi. Ebyo byebitabo ebimu ku ebyo byetugenda okujjamu enzikiriza zaabwe envundu. Ekikunso kino omutandisi waakyo amannya ge ayitibwa Miriza Ghulam Ahmad bun Murtada bun Mahmud bun Muhammad. Miriza Ghulam Ahmad bun Murtada bun man bun Muhammad yatandikawo ekikunso kino ekyabaki ekyabaqadiyani oba abahamadiya oba abamiriza. Batugamba nti wulida muasis, yazalibwa Miriza Ghulam Ahmadi am omwaka gwa 18 mwana miradia embali ni yechi yechi kulistayo kalende ni yechi yechi kulistayo ya Girigori yazali wa mwaka gwa meka lukui muru nana mwamika mwana wakila chigambe choku bishiga manti yazali wa lukui muru nana mwasatu mumuenda distance ila sinji sinene sigiza wa jojuz habuza wa hamadi ya wakadia ni bata andika udi tugenda lava nenga choino manyanti vajo vajo juzi ngawe kwa la vanti ya vashia atibu bata andika kumile majiri ijaba Ali bin Abi Talib Abu Badda Walid atibu baba kawari jibeba soka wo kumulembe gumu baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dhuruhu istira tamini na ingirao kumulembe gwenyini ugomu baka na afurumaku nabi sallallahu alayhi wa sallam abashia nibajia kumulembe gwani gwali bu nabi sallibi utani kumuko hula nchwe gwe nabi gwe Allah gwe abadda inoku kubiranga gwa kwata wa khalifa banu ba Umar ba Abu Bakari ba Uthmani ba kulia zamanya niwe tutu kakubadu iba bi mugamba nga naiwali Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na abatta nokubocha omuliro ate bwe yabocha ne baongera kubinkira agambo laba kutoche zo omuliro teri abonereza na muliro okujjako rabbu madha rabbu nao okujjako omulezi wo omuliro kati olaba otubonereza no omuliro kitegeeza gwaka nyini yenyini kakate kano kutochezza katula zenti gomulezi wo muliro kubate lia vonereza na muliro kujako Allah kani chine chitula gidenti ya anta ilah gwe Allah wafi agabana nukubo ente gireyu kakati wana bahamadi yu baba kadiani omutandisi wa kwa iti wa mireza gulam ahmadi bun murtaba bun mahamadi yazali bu mwaka gwarukui muru nana mwana kawamanya bani baga yazali bu mwaka gwarukui muru nana mwasatu mumuenda filqariyati qadiyani mchitundu ichiti wa alqadiyani ichiri mustaza ili punja bi muindi ya msajja muindi tuliwam wakana ismuha qadiyaniya nisbatu ila almiriza gulam ahmad alqadiyani ereri nyeri eritu eriti wa alqadiyani tulijja mchitundu ichichewa ichi qadiyani no musajjo yaitwa Miriza Gulam Ahmad Al-Qadiani ngagwe woitwa omuganda ngomwarabu waitwa omuwarabu kati nono ekitundu java ekiitwa Qadiani je yazalibwa ha chebava nayi bamuitani Al-Qadiani nechibera nti mwemwave erinnya eryabaki ya wakadiyani uruwalero mubuyindi pakistani wa bangaladeshi rinya lini ya wakadiyani tebali agala ila tebali kozisa kubaba yindi emizeja ya wakadiyani bakola batia wabule rinya libasengo kuyega beita ba ahmadiyya ilo inzo gina mbuyindi ni ubabuza wakadiyani bivali wa aa na hivyo yogila ahmadiyya bakola batia baba kutegira tuliwam ahmadiyya baba kutegira bulungi kakati ateri nya ahmadiyya kyo kivawa ahmadiyya kiva mulinya lye eryani erya ahmada mwemuva ekigambo ki ahmadiyya mirizono oluvanyuma lw'okubeera nga atambudde emyaka gye yatambula ngawezeze emyaka 50 emyaka 20 ameka emyaka 50 bwe yamala okugiweza omusajja ono Miriza Mulamu Ahmada yabeera nga atandika n'okugamba nti azze kulwanirira busiraamu bada hayatihi daiya obulamu bwe yabusoosa mu mbeera yakoowoola eri busiraamu amakulu yali yasomako tuli wamu yali yasomako eddiini bwe yasoma ennyo eddiini n'okoowoola abantu eri obusiraamu n'awuguka n'atagala n'aseerera n'agamba nti ye azze kubeera ng'ajja ddada ddiini eno ey'obuki ey'obusiraamu azze kugizza bujja era neyeeyita mujaddidu nkomyewo kuzza busiraamu butya bujja ebisooto byonna ebibadde bibeera mu busiraamu byonna mbyozeeko neyeeyita mujaddidu thumma oluvannyuma lw'okweyita mujaddidu ng'alaba tekimala thumma masiihan mawuudan neyeeyita masiih Isa niyeyita Nabbi Isa nagamba nti nze kati Yesu oyo ge mwalaganyisibwa okubeera nga akola atya akomawo teyakoma ku ekyo bwe yalaba tekimala thumma nisfu nabi Miriza oluvannyuma lw'okweyita nti ye Yesu n'alaba nga tekimala okweyita Masih n'alaba nga tekimala neyeyita ndi nabbi ow'ekitundu atajjudde ndimu ekitundu kyaki ky'obwa nabbi newaitawo akaseera thumma nabiyu kamil neyeyita nabbi akoze atya ajjudde era nga sibwako obuwaka obwokuva ewaani ewa Allahu tabaraka wa taala era mubitabo bye byeyawandiika yawandiika ekitabo ekiyitibwa alkitaabu almubiin kitaabu almubiin eyo nno n'agijjuza aya omutwalo gumu aya omutwalo ogumu ogwo nga gulaga nti ye alina obubaka obukola butya obumukkako kuba nabbi awedde emirimu okubula tova guvi n'otuuka ku ddaala dde n'otandika mpola otandika mpola kibula teweewuunya bajjayo ebimu ebyesembesaako ne ku Qur'ani eyo wabula eyo Qur'ani tujja laba entegeera yaabwe ku yo buli aya yonna balina enzivuunula yaabwe weeri wano Qur'ani yaabwe wali omusajja yagivuunula Omuhamadiya weeri e Uganda Qur'ani ya Bahamadiya aya gwe engeri gye Abdurazzaq gye yagivuunulamu rahimahullah ate n'oli yavuunula birala nnyo ebikujja ku ddiini ey'obusiraamu aya mpitirivu tujja kuziraba nga akaseera kaayo kaazo katuuse inshallah naye tukyali kukulaba Miriza ono yaani tugambye amannya ge yaani Miriza Gulam Ahmada bun Murtada bun Muhammad bun Muhammad yazaalibwa mwaka 1108 mwameka mwana Iqadiyani mu province eyewa eye Punjab mu India yali musajja amanyi ku busiraamu era nga daiya akowoola abantu okudda eri obuki bagenda omuwulira nga agamba aa kati ndi muki ndi mujaddidu wa ummeenu ndi mujaddidu bagenda omuli agaa kati sikyali ndi masiha ndi masiha nze masihi eyabalaganyisibwa mu Qur'ani nti agenda kukomawo nakomyewo bagenda omuwulira nti aa ndi nabbi naye ow'ekitundu ate waayita mmeka naga ndi nabbi yennyini asibwako obubaka okuva eri ani okuva eri Allah era n'ekitabo kiikyo ani buli nabbi abanaki n'ekitabo Taurat ina nyini yo, Injil ina nyini cho, Zabur ina nyini cho, Sohfe Musa ina, wa Ibrahim ina, ne Quran ina. Kakati ati si cho na siita Kitabul Mubin. Baina ebitabo tebali natuuka kulebe yakugandi n'ekitabo kiki n'ekinzikako oli yalaga wala yeita nabbi n'ekitabo n'akola atya n'akisaawo kirimu aya mutwalo oyo miriza batugamba nti ennimi yali amanyi eziwera yali amanyi oluurudi yali amanyi oluzungu yali amanyi olufalisi yali amanyi n'oluki n'oluwarabu Ahmadiyya twategedde gye kyava kyava kulinnya erimuweebwa eryani erya Ahmada ne bajjamu Ahmadiyya naam kaluddu yazina erinnya kaluddu lyavaawa linnya lya sente الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حمدية أبا قاديانية أبا مريزة بغام ببو مبغام ببياوي غبيتي شغام بشغام بانت أحمدية جماعة الإسلامية انت أحمدية مسلم كوميونيتي era nabawe ndegeya nabawe watubeita n'emikutu gyabwe lyerinnya lyebakola batya lyebassaako naye ekikunsu kino n'abakirimu tulabye nga Miriza omusajja omuyindi avaayo n'akyatula nti Allahu tabaraka wa taala amussaako obubaka era yagamba abagoberezibwe nti mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mubigambo byebiraga nti wagenda kujjayo nabbi owo mulembe ogw'enkomerero mbuyeye so nga ate obwo bulimba nabbi sallallahu alayhi wa sallam takyogerangako tiwanaabayo nabbi owaki ow'enkomerero ye kennyini nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah mukakasaako nti yasembyeyo mbaki mubannabbi ne nabbi kye yayogeraga nti wagenda kujja bannabbi ab'obulimba bajja kujja kati mwe muli n'ono omusajja ayitibwa Miriza Ghulam Ahmad wabula raddu okuzzaayo ekigambo kyabwe ekyo tulaba nga basheekha baffe ab'ebitiibwa basalafu bwe balaba obubuzi bw'abahamadiya n'entegeera yaabwe n'okubeera nti baabulira ku musajja oyo nga bamuyita nabbi waabwe kaifa taishu l umma kisoboka kitya okubeera nga umma kullu hathihi l muddatu fi dalala ebbanga eryo lyonna okuva omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe yafa olwaleero nti mujaddidu yakajjabuzi ng'emyaka egyo gyonna omayo obusiraamu ebadde mbubuze kisoboka kitya era okubeera nga jaa sayidu Ghulam Ahmad haatha ghayra maquul tekijja mbongo waffe nti eyajja okuzza obusiraamu obujja yoyo musajja Ghulam Ahmad era basheekhe babuuza ne bagamba nti liannahu yaktada hukmu dalala al umma طيل تلك المدة أي أن المسلمين عاشوا في ضلالة بعد عن إسلام طول المدة التي لم يمكن فيها هذا الرجل وجماعته على الأقل غيرها من المسلمين وهذا لا يقبله عقلا سليما ثم كيف لا تكون نبينا أو النبوة لابن ثم كيف لا تكون النبوة لأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وجعفر الصادق وعمر بن عبد العزيز وأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين وتكون الغلام أحمد هذا الرجل نبوة أو بالنبي وشيخ بقى بانتي أمي السلام إمياك يجو جلنا كسوفك أشتوك فيرانجي بدن ببوزي newanga alanga obusiraamu bali mu buki bali mu bubuzi obweyolefu ye era kisoboka kitya okubeera ng'egyo gyonna emirembe Allah yagibuuka n'atasindikayo agenda kuzza ddiini eno bujja ne bukeera mu mwaka gwa 2018 Allah n'asindika ani oba mukyasa ekyo Allah n'asindika omuisajja omuyindi Miriza Gulam Ahmad era baseka ne bagaa tekijja mbongo obulamu amagezi amalamu omuddu aba agakozesezza nti kaifa la takunu nubuwa kale bwe tukkiriza nti waliyo nabbi omulala kisoboka kitya okubeera nga obwannabbi tebwadda eri Abubakar Siddiq oba Umar oba Uthman oba Ali oba Jafar al-Sadiq oba Umar ibn Abdul Aziz kisoboka kitya emyaka egyo gyonna abo bonna nga si bannabbi Abubakar sani sinnabbi Umar sinnabbi Uthman sinnabbi Ali sinnabbi abazzi mwabo batabi'i bonna si bannabbi ba Umar ibn Abdul Aziz abasajja betwamanyiko obusiraamu obwekimmemmeta alhamdulillah nga bonna si baki si bannabbi ba a'imma Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad, Imam Maliki n'abalala nga bonna si baki mu kubeera nga bakola jitihadi ku ddiini nga bafaayo okumanya obusiraamu obukenenula obutuufu nene bukeera ku makya ne tulaba omusajja wano mu mwaka gwa 2008 n'ava neyeyitani neyeyita nabbi era azze okuzza eddiini eno obujja ng'eddiini emyaka egyo gyonna ebadde mbubuze tekisoboka mu magezi g'omuki g'omuntu katulabe bitonotono ku kufa kwe Miriza Ghulam Ahmad Qadiani mautuhu wa aina dufina yafiirawa okufa kwe kwali kutya era yaziikibwawa omuwandiisa aga nti yafa Miriza mu mwaka gwa 1908 1908 mmeka 8 n'abeera nga yawangaala mu bulamu buno obw'ensi emyaka 73 gye yafiirako emyaka 73 okufa kwe abahamadiya oba abakadiyani bakukumpanya nibagamba nti annahu yaquluna mata wa huwa yusabbih wa yastaghfir wa yadhkuru Allah ta'ala bagamba nti abakadian bobabuuza nti Miriza wa mwenabbi wa muyafa yafatia baga nabbi wa fiyafa wa huwa yusabbih ngaleta ki tasbih subhanallah wa yastaghfir era ng'aleeta ne istigifar wayadhkuru llahu taala buyafajjukirani allah wa hatha kulluhu min alkadhib ebyo byonna byonoowulira nga abahamadiya babyogera bulimba buki bulimba kad mata sharru maitatan ekigambo ekituufu omusajja yafa mu nfa ekyasembyeyo okuba embi yafa mufe kyasembeyo okubanga nki ngambi olwensonga Allah tabaraka wataala yamuleetera obulwadde obwekiddaisentsibyebiddaokuddukana embiro, Allah yamuleetera embiro mu myaka gye 73. Embiro ezo wezamukwata aba agenzeeko fi hammama, aba agenzeeko mu kaabuyonjo agituddeko, alimu embiro tezimuweeza okubeera nga agenzeeko eyo mu kaabuyonjo Allahu tabaraka wataala gye yamusindikira malakul maut ng'ayina obunafu mu mubiri. Olw'ensonga embiro daisentry oli waba n'embiro zimunafuya, tuli wamu ina nakogga nakonziba, kalinoono omusajja Allah ekibonerezo kye yamuwa, Allah yamuleetera obulwadde obwo obw'embiro. Buli kaseera tava mmanju, lwe yatuula emmanju Allahu tabaraka wataala namusindikira malakul maut nebeera nga yamuggyamu omwoyo nga naye atuddewa, yafiira mutoyi. Omusajja oyo Miriza Ghulam Ahmadi yafiira muki? Yafiira mutoyi. Era wanagamba nti waqad rabata Allah ala lisanihi, Allahu tabaraka wa ta'ala yali yamuziba akamwa nga akamwa yakasibaki, falam yatakallama kalimatan wahida qabila wafatihi, teyasobola kubaako kigambo nakimu kyayisa mu kamwake nga Allah tanamusindikira ki maut, akamwa Allah yakaziba. Ngera wetulaba omulwadde abeerawo nga tayogera abalaba buki, abalaba bulabi, mwaba mwasamya bwama, mwaba muziba akamwa nunu we yali takyasobola kubaako kigambo kyonna kyafulumya. Kati bana Bahamadiya mukwesembesa musajja oyo okujjawo bino eno nti lwa nabbi teyafeera mutoyi, baganga yafa aleeta tasbihi, aleeta zikale, aleeta zikiri, aleeta istigifaru, ebyo si bituufu. Musajja yafeera ali ku toyi, Allah kuyakola atya? Kuyamujjululira, era nga nebbanga eriisema bega abadde takyayina kigambo nakitya nakimu kyayogera. Atumalirize. Kibuuzo wandi kibuuziza mulaudi ne sheikh nakiwulira. Sheikh, musiraamu abuuza obadde mmanju naye niwewulira nti Allah okufa kusembeza okirizibwa oleeta la ilaha illa Allah wenyini mutoyi. Ajireetere munda naye nga toyatula naye ng'osomera munda, kiwulidde sef? Barakallahu fik segedi. Kati omusajja ono Miriza Allahu tabaraka wa ta'ala bwati bwe yamutta era wano basheikh ne bagamba nti faja'ala Allahu mautahu alamatan ala anna dajjala wa kazzab, Allah bwati namutta kabira kabonero akakakasa abasigadde nti abadde dajjal omulimba. Nabbi wafiira we bakola batya? Bamuziika. Kyabakaluubirira kyabakaluubirira okola ki? Okumuziika mu kaabuyonjo wafiiridde mu kazambi, kyabakaluubirira nga te obujulizi bulijjo abasomera wenfiira we mukola mutya? We munziika. Nabbi wafiiridde wakola atya? Waziikibwa. Wallahi Allah nakikola nafiira mmanju mukyoloni nga bwaba nabbi, nga kituufu nabbi aziikibwawo mu bukyafu. tiba muzika yu nechi kakasa nti siki sinabbi Allahi nera vasigala va musinza alhamadi ya fakuru waliro bala vango yu ye nabbi wabwe uwe nko meriro umusajyo muyindi ataina chari mumasuga Allahu tabaraka wa ta'ala jazala yu mwana mwana wa iti wa miriza Bashiruddin Mahamudu guyazala atoyo na kwa atamwenka si yoku veranti ya diri den nabbi tujalava nzikiriza ya wenga baga amba antibuli muntu yene ya waya ise nabbi chitufu wa nabbi tujia kubirava guvao nogambo uli nabbi baba hamadi ya wakiriza anti uli chitufu uliche uli nabbi rabu naba yuzina nali uolu waliru wa mita nabbi nali uolu waliru wa mita ni bamuita nabbi kansubire nti ebitono tono kumiriza mubitegede oyo ye muasis omutandisi w'ekikunso ekyo ekyabaki ekyaba hamadiya ekyaba qadiyani ekyaba miriza e Uganda tubaina e Uganda tubaina webali mizikiti mingi masomero mangi bingi ebitongole ebikubyemu abahamadiya webirye Uganda bingi basalente okukamala n'ebirala bitegedde basiraamu ne obuhamadiya muindiya bungi ne mu Bungereza ne mu Amerika olw'ensonga omusajja ono bwe baamulaba abayudaaya ne bamuwamba obwongo n'agenda n'ayiga oluyudaaya oluzungu n'ebirala naba atwagala oyonoona obusiraamu ng'oli munda buki obusiraamu n'atandika obugo yago ya muki muli muki muli munda neyeyita ebyo byeyeyita byetwalabye neyeyita ebyo byeyeyita byetwakoze ki byetwalabye ng'abayudaaya bwe bamutaddemu omusimbi era ekitebe kyabwe kiri Bungereza Abangereza ekitebe ky'abahamadiya kiriwa kiri Bungereza gyebakuŋŋandira buli mwaka abe Uganda bagenda ne balinyenyo ne bagenda ne wala ne wala ne wala kiriwa kiri Bungereza era ensonga mpitirivu nnyo abahamadiya baziza kusaidiyawa ya Bungereza era n'engombo zaabwe bo balaga nti tewaliwo division mu nsi ebyo byemwogera yogera ebyo byososola sosola madini byo tebakola basi tebabiina era ne wobo balabye ku mativi tebatera kwambala makanzu basajja ba matayi basajja ba matayi na maki na masuti makoti twagamba kasobalabe makka babagenze kulambula mu just kulambula kuba ne bana abahamadiya tujja balaba enzikiriza yabwe ku hijja ngetaka lebasinga okugulumiza erisinga makka ne madina jire kadiyani ewazaaliwo omukulu ono seged yerisinga okugulumizibwa abazikiri balina PBI byebiki tujja kiraba Allah wanaba tuwaddu obulamu jamaatu tabuligi tujja kugiraba mu bujjuvu bwayo nga tubagamba nti bali basajja abali ku kikolo kyennyini abategeera ensonga y'obuziki yabo bwe mulaba abo bwe mulaba abeeru va ku bana abafa abali e Uganda simanyi tukuŋŋanire e Kajjansi simanyi tukuŋŋanire wa va ku abo ne waliwo bano abo bwe mulaba bava eyo simanyi bayindi simanyi bapakistaani simanyi bano baki bwetuli tunuulira enzikiriza yaabwe bakubuuriyo abasinza n'entaana abo era nebino bye bagamba nti wabeewo asigala wano ekyo mu ddiini yaabwe balina ennamula gye bakiramulamu ndala ne bagamba nti bano bagenze kuliko daliiru kulikaani kulikaani oyo omusajja aba asigadde awo ku mulyango Sekashwayi tomulaba awo ng'owoomuzannyo ayimirira awo nayaniriza gwe basindisi genda osaale nakwaniriza wa ayina ensonga mubazikiri oyo ayina ensonga mubazikiri tomulaba nti ayimirira buyimiriza awo nalinda abajja okusaala eno mukibuga abeera ku mulyango sheikh gwetegerezenga wano tebatera kujja wabeera wasigala wa nasomesa abaliwo wali ku mulyango wabeerawo omulala ayimirirawo nalinda abajja nalagiza nti genda otuulaawo ekyo kiriko enzikiriza namba inshallah wabaraka llahu fikum wanafa bikum wakasara llah min amsalikum awuledi esembedde okuba allah tutase bidia eyo ebigambo bijja kwogerwa naye nga tubagamba abamawuledi balinda enyegenyege kyekisinga enyegenyege wabeerayo ki wabeerayo ekimansulo wabeerayo okulya amairungi wabeerayo ebisiyaga wabeerayo enjaga wabeerayo emyenge wabeerayo okuzina okuyita obukunya kati basheekha abamajubba wasuya gyetubawa balinda enyegenyege yadde yaddeko bagende munyegenyege bajeko amajubba bazine banywe enjaga okusenga okugenda mu baafide baafide giyite baafide baafide mbi nnyo baafide mbi nnyo kunyegenyege ne bagyesunze batya omusiraamu yenna awaayo sente agenda ovuga emotoka anaategeka tenti anaakuba ettaali anaesoma kiyamu anaagira biki bandigenze munyegenyege balinde enyegenyege bazine olwensonga nyegenyege n'amazambi ago getulabye bende mu bugundi buno buweema kwabaga enyegenyege bagenda musoba leero kuyiikazi mmeka owulira bendera omwo bazine banywe ebitamiiza abaseka abamajubba betugamba olw'ensonga eyo we banaagenda mu nyegenyege enkeera bagenda kukola tauba bagambe ayi allah tusonyiwe twayenze saategedde oba n'ebisiyaga bandidde saategedde oba nabaddeko ebitamiiza akole tauba naye anaagenda mu baafide mu mawuledi wallahi abaddu balirwedde okukifiirako kuba bagiyita ddiini kyoba ekigambo kigamba nti shaitaani eyagala nnyo ebyo okusinga omuntu akoze ezambirye eyagala nnyo bidaa okusinga akoze amaki amazambi gano nalakubadde nti ne bidaa zambi naye omuntu tauba ye ekeerewa nnyo alwawo kimanya nti eyo kyaliko siki kiddi kati muyogeyoge kaseera keeko kati tunagambe tugambe ki wasuya byonna twabyogera byaggwayo mande jase amataali bagagolole awe omusajja yawandise naga fetugenze kusaalira mubaka abatamwagala mufe emitima anaga fe abatagala mubaka tufe emitima fe batugambye olwenkya lwakutaano tetwazizulimu lwakutaano tusaalire nnyo muki omubaka bo balinze luli 12 ezirimuko n'amatankani saba allah tuwe entegeera entuufu ku ddiini وبارك الله فيكم ونفع بكم وكفر الله من أمثالكم وفق الله للجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.